Hallelujah, you are the great physician, Jesus Christ, Son of the living God. Ni tabibu wa karibu, tabibu wa ajabu, na neema na daima, ni dawa yake njema. Yeah.